Yeah, King Shazzy.
It's Hitmaker TK2 on the bed.
Mama alinambia, ndoa ni starehe tosha mwanangu usipige mimoshi. Baba kanambia, tafuta mtoto shikopo mpige chanda ondoe mikosi. Nikamwambia, ndoa jua lotosi, na mchomaga fukara na wasiri mabosi. Utamwake pesa mshahara na bado kilemba taliwa na matozi. Wakanambia, dunia duara, usijifanye pembe tatu kapoteza mwelekeo. Nikamwambia, anapenda mduara, hawezi cheza hip hop zetu. Pesa wa mapenzi, nani atakayenipa cheo? Bora ni baki single, pengine ndo majaliwa. Kuna wanawake vishingo, hata ukificha benki bado tu watebiwa.
Oh yeah. Oh no. You can't talk to me right now. We can't talk but no follow away. Nobody, nobody but me. Me bad but no, but no follow away. I'd rather be single, yeah. I'd rather be single.
Watch it when you back single,
yeah. I'd rather be single.
Watch it when you back single,
yeah. I'd rather be single, yeah.
Asira ni asara, ila ni faida kwenye kisasi. Ndoa kikosa subira, itabiria maasi. Penzi alina busara, sababu napeleko na nafsi. Matamanio yakizidi nguvu, akili na moyo zinagombana. Mwerevu na baki zuzu, eti kisa kupendana. Kwenye mapenzi hakuna juju, alikwambia anadanganya. Mwanamke ukimpenda sana, akosagi changamoto, akosi majungu. Nimeamua kupenda watoto, lina mimi nipende Mungu. Namheshimu mamangu alinizaa, na napenda dada zangu. Ila kwenye mapenzi nasema la, natetea hisia zangu. Mwanamke hana subira kwenye riziki. Mwanamke haogopi kufilisi. Mwanamke anapenda sana kumiliki. Mwanamke walio bora ni wazee na wendani na sisi. Badilisheni tabia, wengine mtupe moyo, ama mtashika mwajani kwenye dunia. Wanaume taongeza choyo. Hala, bora ni baki single.
Can't talk to me right now. We can't talk but no follow up. Nobody, nobody but me. Me bad but no, but no follow up. I'd rather be single, yeah. I'd rather be single.
Watch it when you back single,
yeah. I'd rather be single.
Watch it when you back single,
yeah. I'd rather be single.